tomorrow. A good one here's a minimum. Me getting visa. My records. I will look for a chicken necker and got it pay. I know we are para. I know can you remo kuma mpira. You call a kipara. Kaiche bopilara, mani rem chalo kupera. Kaiche bopilara, gini rem chalo kupera. Labo insuwezi kulala, no, hakuna kupala. Awinyo kujika neka, anka ipea no vio para. Ano gini remo kumampiera, ikuola kibara. Kaiche bopilara, mani rem chalo kupera. Meta mara ni meta 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 mara ni meta meta mama jeni meta urom kuma look me mani tita tita urom kuma omu kwano kumba nyongera urom kuma eza voti mkwata tonta urom kuma. Aze kutoka shuleni twenye nyumbani ni kunyisi papa ni mami mawane noni wewe liku apa moyoni nyo kwangu mama yule angu na kutaka amini twina chibre chimega majwala amini kuona kuona chibre chimega majwala. Imina twini pere abet megi madwala ateri kawa dua ine mama ki papa yob dua ikwe uchunya kira nimi mpata mpesi ashe kutoka shuleni twene nyumbani nikunyesi papa ni mami mawane noli kuliko moyoni. Mama, yo yangu na kuchaka. Mama, jeni meta, urom kuma. Look me mani, tita, tita, urom kuma. Omu kwano kumba, nyongera, urom kuma. Eza voti mkwata, tonta, urom kuma. Mama, jeni meta, urom kuma. Kama suwewe nipende nani, nani, hey. Atenga yude wanani, nani, hey. I love you every day, honey, honey, hey. Iwotari eju wakali, ikali, hey. Kama suwewe nipende nani, mama, hey. Atenga yude wanani, mama. He won't die as you can leave mama. Mama jeni meta urom kuma. Look me mani tita tita urom kuma. Omu kwano kumba nyongera urom kuma. Neza voti mkwata shonta kashuhuma. Mama jeni meta urom kuma.
Love you, love you, love you.